mbali, peke yangu mimi siwezi. Wameweka wavu ili kuninasa, nafsi yangu imeinama. Wamechimba shimo mbele yangu, wametumbukia ndani yake. Bwana uniumbie moyo safi, ili nikutumikie. Bwana uniumbie moyo safi, ili nikutumikie. Bwana niumbie,
niumbie
moyo safi,
moyo safi,
ili
nikutumikie.
Hayo ni maombi yangu,
Bwana
niumbie
moyo safi,
moyo safi, ili
Bwana wangu, ili nisiaibike milele, kwa haki yako uniponye, uniokoe. Uwe kwangu mwamba wa makazi yangu, uwe kwangu baba yangu, niumbie moyo safi, nakuhitaji Bwana Yesu maishani mwangu. Katika kweli yako, ino haja ya moyo wangu, Bwana unisikie. Niumbie moyo safi, niko mbele zako Bwana, ninakuomba Bwana uniumbie moyo safi, Bwana niumbie.
Thank you.
assumisse uma com outra.